Ukini chiti na kuchiti ukini achana kuacha Mana squeeze kidigito akidigitali mapenzi ya kushosho Ayofiki mbali wona muita mamino Yananita darling sani ni tutonero Kini chiti mbona shwali
Kini chiti poa, kini acha poa Sipo jibu SMS ndio yanikomoa Kini chiti poa, kini acha poa Sipo jibu SMS ndio yanikomoa
Sidi mtu hatari unalana
Uje misha tunza kwa kucheza wao Nani kajitunza sipite na wagezao Na wama mime chakura changonda chao
Uya wipirika kupereke Moto takutana na utu
Sidere unapaka mchongo wa masai Ai 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 masai wakisa zibari Hata ukienda kwa jeisa Misijari Aina kona unapima na sophisticali
Ayo 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 Chiti na michito Chiti Chiti Ni chiti Chiti na michiti Kini chiti
mungu Kini chiti poa Kini acha poa Sipo kiku SMS Yulia nikomoa Kini chiti poa Kini acha poa Sipo jibu SMS Vyo ya nikomoa
Use chojibu chochote Usipo nijibu miroyote Ukinyo na popote nukikoshia Dota chukinyo na mita kukoshia Chawa Jaisari chawa
Bagara mapeka Bagara moja yu Walete wa saule wauni wangu wauni wengi Hey don't touch Konga tone kama tanguya Walete wa saule wauni wangu wauni baya
Hey Awe Kelly Wapi izo minamba 26 Awe Reisali eh Amdogo Abu Awe meneja JK Iskidi again